radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
altinere noke e jetti lewru juin jena yamde jabiri maslima e sappo jeddi der maison de la presse bamako jittinonodo kabaruji du mor waygalo kanko lamido leydi guinée bissou general oumarou sissoko o mo wonno leydi ndi bamde noga e juifa yotti noga e jeddi lewru juin do wattu jono yide dum won lamido lam hakkunde jo leydi ndi yoga e halaji di fu jowi kono gollidal hakkunde leydi mali e leydi guinée bissou hani wadirde ko nayri bangal golnobe ko he mudem be sa dewi le temdere fu dum woni yimbe le gollobe le leedi ndi idun ya fa chapan en jeno yom golnobe ko he mudel le nokko do e tawre fu be do jogi entreprise ngawo pomoro ko nayri bangal balligu be bi be kebata dum en gardan le leedi alan serin di malion kobe di bab iwru ton wotto jono so jotti le leedi meden di le cekite yonternde idun buri malion kobe temdere be binde be gartande si tampere fu be tampi wotto jone fedde o yemde wonti e fabade be di won sebbe kabaruji dum jogino bete hande di bismillah modon e hedade lamido leedi guinée bissau wondi kanko general oumarou sissoko mo wonno leedi meden di bande le noga jeddi fa yotto yi le noga bande le noga jondi mbete fa yotto noga jeddi lewru juin do wotto jono yite dum won lamido lam hakkunde jo leedi di kon faana ngol do jahol faabe jotto yalla hono gidira gol hakkunde leedi mali leedi guinée bissau dum hani yarde yaso le on do wotto fum nitite dan wiide jukkoje leedi mali di dum won ko cedia wodi ko fewde e leedi meden di fandi dedo jukkoje ka imminaka fa keben famtare kedden momodou samaseku
leedi malindi ana le alhali hertande der no kala wattu sumni bawi battaade sakirabe am malinkobe be medran dun le kuyam dun ko litti oumarou sako mballu kanake leedi guinée bissau e dawol mako balde didi le malido gidali cdao fawde leedi mali e tore fuf odo litinal felliti fabade leedi ndi leedi do salaji di leedi ndi tawede en di cdao fuf dun ko beedi halude president guinée bissau ko president transition asimi goita bisimi mako beedo officiel didi kananko leede memi hala alhali politikaku e denagu leedi mali ben jewtidi dun do kabaruji mbawdi sawmbide gollidal hakkunde leedi de buri fufu bangal jagu an hani micitina wiide fahande leedi mali ndi nasinda bangal gollidal sidawde fufu an nya bamado tiagal la kurita keso leedi ndi
politini di do kabaruji fodo ba hebde do beme ame andide dun do page facebook kanye compte twitter studio tamani minitere mali ko ben jaddom kanye keddile en wakande bonandaay di ngada fodde mab aljumar jabbi nonde le noga e joy lewru jeune du nokko no dirtedo boni dum le lamu doan sale wud leedi meden di be kollitiide wakande bonando wadanno fewde mabbe de dubbe gardi to moto ngaji wobbe dan gonno do mobilaji on wakkati fu kambe dubbe kebbe duditi o do bonanda warbe wadde dum be jaari tiagal non en gardan wattu jonono ko nayri bangal golleji le leedi meden di li temdere fu saba mi yimbe le chapande jeno yombe yo gollonobe ko e muden nobe kollitiri wi dum e tawede fu be do yimbe be kebata balli gudu ko nayri bangal lamu no han fabira dun entreprise ngawo pamoro no worri le leedi ndi le on do wotto nyaloma keedena do hono kabaru gollonobe ko hemude yambina le leedi meedi ndi susil mo be tubi hitande kande yalla hono be kani fabiraade yimbe le gollonobe ko hemude wakkande nyaw corona virus wodi le leedi meedi ndi fa kebe famtare kedden Ousmane Nyali Boule e Momodou Samaseku
hollitinde nafa entreprise ngaji bangal kebal leede woni faanda o nyaloma e walde jomme entreprise ngaji pamari e potroji le mali le makko jandeji ngadama e joda hala hollitinde nafa mudon wonno ko administrateur general walde PME mali holliti wide doni kanko koro kulubali
minan e gulder humaninde entreprise ngati ndenti yaminde o nyaloma kanya kala gulira godde pabotode bo nyaloma lati dum sababu gulderde PME de jiwtida hakune majje beedade e gulderde jawdi e patroji goddi golati godun sababu fuddode nyibugol livre lolirdo annier gulderde PME le lid mali do
di entreprise ngaji do nyaw covid-19 o wadditi alaji do mudun e wi madame diko astan sidibe jokka hakunda jo directrice nationale PME golleji mabbe kewdi tadina
telaji dimi jidi yo buri fuf bangal nyaw covid-19 sabi rawanen covid-19 newnana mi fey golle jamendi o do nyaw lati ke sababu tari fi mudi le golle am bate mudu jati fay landinal noga jibili urgent do golle de PME ngaji di tinaga hore e wotumudo bangi goddo dun le bamako do de do gulirde buru hewde e de pamdi sanne le raison ngaji di
vision
lam o ana anifa ngaji ko yata milliard ngaji nogay sefa yalla bangaji ana pabobe darna walude be bangal courant ministre kumenida ije ngaji e jago hokki o kabaru le yambingol nyalam ke enada entreprise ngaji pamari e potoroji
we quality le nokono dette jallon fula idum le lamu yam foila le region sikasu yam yimbele geldi di kanye memindiri ton le nokumo no dirsura juba kanye e kamisina non nokule no dirte kanko kuma non gono tahiru kote o hollitidi yimbele njeon kanye keddile hen sababu gese kanye wadindiribe le dedo nokule be bi hilamu ko be nab amoto yelana palo hakkun mabbe kedde mo kanko kuma ndo yam foila ko mo sifido hen do facci tango ali amamadou samaseku
cette affaire fello
kabar joda hala wadi do mudon kunde fedde humeninde leydi be binde hen talkuru hokkude joju kuminido jam te yam folila wiide dewral wada e hakkunde mabbe won joju kuminido kabar mudon won hedde goto e fodindirobe hollitim e wiide jaba hen dabere de jujem aminde gadi wulitango cour d'appel won dabere amande tiagal mun joni kabar o mo woni e juude cour supreme mo timini ko himbe joyo keddeke le o basi wondu barum e hen mangal pade en go le nokko o imbami dabareji yalla himbe gombe de onko ana imo don
on kebi famo yodon Ousmane Niali Bouli non hollitinde ko buri himbe le teme doron europe le leedi alanzeri di malion ko be gonnobe ton kanyi en gari bomo ko do le cekkite le yontre jabbi non de be do himbe be jottikile o do nokko wakkati be de be ngarta non de siti dalay di fu be kebi si tampere di furdu be tampile da ton non be kollitiri wiide fed no de ten o yam huminide hono himbe le wittobe le leedi ele de kanyi wonti e faabade be wattu jono no be kani yottirade le nokkoli mabbe yele natta ton e himbe le fa kebe famtare faande kebe Ousmane Niali Bouli e Mamadou Samaseku
boy yonki e metti tan takete non du yesoji be do bitube njaltinabe be bi holti wili torraji ciatude ngada mabbe yaltinede to alangeri ton onno sedi jogabe mabbe
donc nous mini fana
sini nanga mali wat be ngata lugungoji e memede faccat imambula yurmende fu be ngala jawjuma fu tete da wat yoga sukabe haybe paddakaaje do amen jogabe amen ana barma do mudon sini be nangi mi wat yoga e paddami do tule njareni de a yomin dabaji ni mi de ko buri kilometreji chapande tati e koyde mi tampino fa buri hadi wala fuko heddino he an
aljeri tumuni quoi
lam ko be mali be holiti metam e do alhali no njaltinira be do mbitobe be denno e hukki tajural wiide dabreji piete yalla be do fufuna heba ruta de le nokku jono kedana yaya kuni kanko no horejo nokku bismugol malinkobe ube tiagal be
jamon 220
les oji temedi de noga e jeddi woni gondi do joni miden paabobe miden tindinabe miden dokkobe kabaruji balle tati woni ko be kani wadde do ngartu jollare fu hokete passi mudun sabe nyaw covid-19 o mon fuus ana yalta do yaltida e sek kujinaaji malle hemere ka ngartu do jollare do weli mudun wana min en gardi fu ko yem faabirto dun
do yem fadde lati dabreji hebena dido yaltinguji di bitobe jabe malibe na jukiti yaltine tun ele alhaliji mitudi be holiti dun no metta mabbe bangal mudun
ko nayri bangal imadraaji gondude wadde wottu jono dum on terengaaji gondile nokkulji de fu yalla be mudum biidido imadraaji fuddi do bomo ko do be noddiri do nina kat o leedido imadraaji be jewtuti yalla homo fu han hebirde numero mudum dum won nokkole mudum faabe jeelon be kaani yirundirdi do golleji dum fu dum faame no dum worri fa kebe famtaade faande kedden Ousmane Niali Bouli Mamadou Samaseku
o temede kewdo yimbe la gonile ndanki gollirde lulinde secrétaire permanent reforme du manual foncier bamako so joga be kuyi sabi tota matalki mun en nina kad tiagal ko be limta ko wobbe kay ngotigi tade fule golle o
je tout mi hebi talkam fu mi landa ka kalisi tidala ngodudo mo danta mi lamu o darano beyde himbe ngadobe golle mudun yalla mo yaawa mi hebi talkuru an mi boyay tewtude dun mi do wada handen mi do heba dun e dokkati derol latondu garanti an je terrain o mere du kebirta dun
famdi fuf ug nyero yimbele ngoni be talki mun en hunchanta hore kala nyaloma don ko holiti ardibe ndedo gullirde kadastre dabareji na ngondi fiade yalla adadu kewdo fushni na kadna yaltine fadde nyande sapo e joy le rujue don ko holiti colonel chakna jamfaga horajo ndedo gullirde
le numero d'identité
carte nina terre don numero d'identification national cadastral don watta fa ko warata mon fu ande nokku do jeyi talkuru nina kadndu yo talkuru do kabaruji terrain o tawete do mudon jeydo terrain o ande mere dum hokirte watti mon en joni o se boyi ana wawi yaltude mere kolle mum jukina fa sappo joyi lewru juillet warorondu le commune ngaji joyi bamako sini sappo joyi lewru juwe yabbe ge min jokina golleji di le commune ngaji goddi
autres communes
odo imadra gubo o na hertana baginida muntugula e commune ngaji na berde joberde e jego berde ngalure bamako tiagal nyande sappo e joy leru juwe hitan 2021 golle o e ginte na berde le commune ngaji goddi bamako e badade mudum tiagal mudum woni ko dum huncenta hore le tatiji le ni fuf dum woni ko holliti gollirde service cadastre
ñaw coronavirus o leleedi meɗen ndi yimɓe eltata oɗo ñaw yayamuɗen nayon kañum gooni samtanaɓe keñen wala fuu keddiɗo ley hen ɓe kolitide heɓe ñaw o leleedi meɗen ndi yimɓele uyne sappo e nayo e temeɗe nayo e sappo e jeɗɗom heddiɓe lembo yimɓele temeɗe joyom e nokay e joyom samtanaɓe yimɓele uyne sappo e yimɓele capanɗe joyom e jetton e jaran kabaruji meɗen coronavirus
yimɓe le hewɓe jaɓanai fe kabaru ñaw covid-19 so bomako ɗo yogaɓe na mila wiide yo ñaw kaɓorgal woɓɓe kay holliti yo ñaw mo yimɓe jaati ñiɓi ka noon docteur en ɓe kay holliti wiide oɗo ñaw yo hakkika nden noɓe darda jamare nde taɓaɗi sariyaji renturɗiɗi keɗɗanna ko ɓen en aissata diara e defositago oumar waygalo
addadu yimɓele daɓeteɓɓe ɗum ɓeydikina ɗum ɓuytigui fullamu o tan watta golleji muɗum yallana heeɓa kalisi noon bomakonkoɓɓe kollitiri wiide
personnellement je fais partie
min ka ñaw o nangay kan hakkillo e hakkillo an yo ɗum sarɗiji tan noon laamo ɓame yalla ana sotta safareji yogaji gonɗi le pharmacie ngaji ñaw o timmay tafon le leydi meɗen ndi yimɓe ana kani rentade e makko oma dabareji mbiyaɗe ana ndena yimɓe ɗi eɗum pene ɓaleje noon e hakkillo an min kay hakkillo an o wala
docteur salaha garba dogotoro le région tumbuto holliti wiide ñaw coronavirus o yomo gonga noon omo e tattele ɗe fur o wi jamare nde wajibi sina rewa ɗati mbiya ɗi
ge ñaw o wonko ɓooyi joni woni ko wondi e wadde e bonandaji lotugol juuɗe ana wawi hirendu yimɓe e ñaw o tinno du selde ɓuccodirade na hokkodirde juuɗe tinno jokki inde lodde juuɗe muɓen kañe nawtarade produit ji mbaroji geƴƴu ñaw o
kamɓe humniɓe kabaru callal ɓeɓe kolliti metti mabɓe ñalawma hande o ko pikkiri ñaw coronavirus o yettaki le région ngaji ɗi wattu joni o duɓe mbihi yimɓele jooɓe le leydi ndi kañe le caggal leydi ndi kañum ɓuuri wattande ɗum hakkille kono ayiri banggal pikkiriji ɗi
en jottima landol hande ngol jaɓoto professeur Yakuba Touloba horejo nokku ɗiɗo ɓo huncangol hoore ñaw covid-19 to l'hôpital Pongé.
Allo professeur
tama kalisi bi na wawi latade sababu raɓodiral ñaw o soni hultama poppi na raɓa ñaw o ndenno kalisi biye dun raɓano sikki wala ka biyeji iwoji le machine ngaji ɗi kay ngala fi caɗele jama yo biyeji ɗi goni hakkude juuɗe yimɓele ɗi lumoji ko nandi mum en ɗum kay wona tan ñaw covid-19 o fay ñawuji goɗɗi nde wawi heɓede bangal muɗum ɗum timminta yewtere meɗen acti covid hande on jarama heɗade an ɗonno ɓurnugol masque uji ne wawi hisude an e ñaw coronavirus
ko nayiri banggal fiide bolon kubdi mali ɗum fiyama keñen hollitinde wiide ɗum woni le blan de bamako so wiyama noon ta stade malien de bamako kañum ɓami oɗo kuppi hitande hikkande du ɓe kawri ɗum woni fc bingaɓe gatti ɓen baddi tati ɓen keeɓi baddi ɗiɗi micceteɗen wiide fadde mabɓe yaade mitande tawama ɓen lowinoɓe baddi ɗiɗi ɓe keɓayno fe baddel gotel joni woni cilenoga e goho stade malien de bamako ana ɓama oɗo kuppu
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sikiraɓe nden ƴelowɗene ley région ngaji meɗen ɗi wattu joni o hollitinde wiide ɗum woni oɗo kabaru goto tan min keɓanta on toon kamɓe yimɓele ɗum wonono gollooɓe ley ɗum woni région nokku noddirteɗo yoroso hollitama wiede caggal koɓe cuutakoɓe fuu ɓe joppitama ɗum woni le ko ƴaɓɓinokoɓe cuutanoma nokku noddirteɗo kumbiya kilo ngaji capanɗe joyyi e kilo ngaji capanɗe nayyi e joyyi ɗum ɗum woɗɗirono ngallura yoroso nde wattu o nangguiri en juuɗo hollitinde wiide kala ɗo mbawɗon tawelle mali fuu e manggal muɗum min joyi toon ɗiɗo kabaruji fuu so gabbirdo beme amen andi ɗo mbawi heɓude ɗe toon kabaruji meɗen ɗi ko yowi dow hawaluji wattu joni e immadiraji ana gondi e wadde ley hen faaɓe ƴeelono jamare nde fo ne wattirde leyno koyɗe muɗe yala ino heeɓa ɗum yaaha yesso nokku noddirteɗo lycé Tabara Gueye fedde union européenne nde ana wondi e wadde toon immadiraji faaɓe pammina jamare nde hono kutteji ko tongui dow no wattu wondi e waylitirade fa keeɓen famtere keɗɗe Mamadou Sama Sow e Ousmane Niali Bouly
le magazine parlant de l'environnement
fuɗɗogol golleji muɗum waɗi dow waɗugol théâtre uji kaña jooɗa halaji hollitingol kutteji waylitagol wattu sukaɓe horoɓe hen ɓe kolliti wiide keeɓi faamu e wulare gondude wadde nde ɓe mbi eɓe lanni ndi daranade hollitinde yimɓe fa mbaylitataguji muɓen e bonnugol hawalu ley mali keɗoɗen koɓe kaali
n'a plus beaucoup de choses, par exemple.
Mi andina mako hebi misalo mi andanon fevide bonda jinjam e kanye wulare satunde yo sabi walter wakati min pambi dun wide manaji di na bonna hawalu denno min andi hankasin hono fabade e labinde hawalu jamen min yoppata fe mana na faddi nokuji di mi fami wide dun ido bonani sanne hawalu e yirere nokuji hono gese mi welton ke sanne ido kabari di ino european holitimi buri fofono haybude hawalu denno min pamna dun wobbe alhani min yawta sifa gurdam amen hawalu na hani labinede wonko mi pami ele ngal do kawrtal hankasen min pelliti hawrutinde e botu mudu e nokki min bemal ande ngal e mudun min baawi bedorade famu kubar hawalu hankasen min gottan fodduru nyamaji di nokkuji fuf denno min felti dun watande hakkilo kubar mudu
suka be cubama fa kollite sabi kanye en gonno dawrobe jango wonno ko hunjinimbe hore o projet kollitivide professeur Suleiman Diallo o goto e hollitimbe be kanko woni du kedjada hala fedde union européenne
la pollution
gundugol hawalu taccugol leɗɗe kewal jarindi ɓuɓɓingol yiite laddiji e gunade muɗum ɓubunandaji sambinoji oɗo alhaali o faɗo gonden ɗo taguji amen fewde e nokkuji amen ɓeydi bonnude kabaru muɗum ndenno ana hani yimɓele fammine dow ɗiɗo bonandaji yiɓe sambinta ndenno so ni ɓe balti taguji mabɓe nden puɗɗe tan yiɗiwera duminde ndenno yo fuji dabare no jokkolɓe e subaɓe leydi mali ɓeydato faamu dow oɗo kabaru o e kuteji muɗum dow leydi ndi so ni ɗum yebama yirwer hewtatake ndenno ko hani yo fuji dabare reji tutugol leɗɗe ko nande mum en yalla leddiji ɗi gese ɗe e jammiji ɗi na ɓeyra yirwude ndenno banggal yirwira leydi mali ndi soni hello matama leydi ɗo nokkuji ɗi tan imadaraji ɗi fof matan tiɗalla
muɗum
kanankoɓe cuɗi l'école jettigo hakkillo e kollitivide jaati eɓe anni wattude ley heƴoji jandeji l'école mali hono ndenago hawalu hani daranirede yalla taguji ana mbaylito Modibo Kane Doumbia kañum wonno joom suudu l'école groupe scolaire Tabara Gueye
bon son impact
nafan sanne sabi yo kabaru ɓeydande faamu sukaɓe dowti alaji hawalu so haala wulare memama tan yo kabaru waytingol alhaaliji ɗi sambinoji kuteji dow nokkuji ɗimi goni e sifa gurdam meɗen ndenno ana hani jaati kaɓe lukkuy gonɓe janggo leydi ndi ɓeɗene faamu humpite dun do noɓe kani jogorade kabaru muɗum ana hani jaati banggal sariyaji kabaru muɗum hunccine hoore yalla jogola muɗum no ɓeyda faamede e dawrude no jamare nde waltata taguji mabɓe do kabaru wakkati
caggal bamako ɗi golleji gaɗandu les région ngaji keddiɗi mali ɗi wonno ko andinɗa hawalu ñagali andirteɗo Mamed Sango hollitivide e wi makko fa ko yiɗa ɗum laato dow haɓugol waylitogol wattu région ngaji ɗi fof koyɗe muɓen kani nadde hen
soni min kannama haala waytere wakkati ɗo hakkille amen nayoto woni sifa tampereji ɓiliɗi hen ele nokkuji ɗo ɗum taka e muɗum wayde guure en jaam woni ko waytere wakkati sawbinta seɓa misal leydi mali ndi nokkuji kewɗi gonto ɗi ɓuuri fof wiide tampere muɗum dina bamako ana woodi dun laamuji motti kidal e tumutu ɗi telaji ɗi taka e muɗum so waytere wakkati haala mum ɗo haalama tan yo banggal ndemal margal awgal e gollirɗe keɓe goɗɗe
ley natode ndungu o miccintinde wiide waylitagol wattu ana wondi e wadde torraji ley golleji ndemal e margal dabaji ley mali ɗum saabi sukaɓe hewɓe ana jeeha ley kiriduji ɗi yaade jolare ley cuncunka wadde golleji bonɗi ko mimsi honjotoɓe yogaɓe
Le magazine parlant de l'environnement.